Aisha, Aisha, Aisha. Mzuri kama kachoro, body kapupa mola. I'm like my, oh my. Macho yake anavunga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa, kizingata. Like my, oh my. Gozi yake inavometa met, kama shima. Iviwe unazani, nakuta manila. Nipwe trese zaidi ya vile navodhania. Kina diyo kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type. You look like just my type. Swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman. 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 Could you be
kachoro kiuno kama dondora. I'm like my, oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori anavyo virimbua. I'm a dish up like a cola. Go spend on my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo pozi za keka mudori anavyo vishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi, ni Mombasa. Sija mwona mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manunguno na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajipu kurupuki. Benzila koni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura hazini nyimi tembo kumwa maji. Wanasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo. Acha nkupe tajili kwanza bado kijana kifua na pajalala. You such a beautiful woman.
Phoenix.com.